Scratchimsafi.com.
Catch on the beat.
Usoki wabungu, 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 wabungu. Wanapenda nikicheka. Balala yanga, Hindo yanga, balala yanga, Hindo yanga. Inachukua pointi zao, inawafunga tano tano. Ina makombe kibao, yani yanga babalao. Ina jezi kibao, inazidi hadi zao. Kwa mashabiki ndo zao, sisi sio levo zao.
Balala yanga, 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 yanga. Indo yanga, 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 yanga.
Uchuki wa bungu, wa bungu.
Yanga, 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 yanga. Indo yanga, 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 yanga.
Yes, ya muna wakilo. Olika muna wakilo. Na wakilo uchuki wabungu wabungu azizukie na wakilo wabungu 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 sio bongo tu paka mbele yanga ipo na wakilo saki wabungu na wakilo ntazidi kuwakilo ukintukana ujue nasikia raha saki wabungu.
Asante Ajax Music Records.
Download kupitia dachimsafi.com kupata nyimbo mpya.